yadde bikwao tebyenkana nkananga naye kati mukkirize nti wentu wendi ebikwao tebyenkana nkananga naye kati mukkirize nti wentu wendi ne wave nno metuwakulemu ndiwe buddu gyendaga ntegeera bangi banteebereza kuba ddene nnyo ne basimba n'ennusu amumanyi yaani kati abadde awakana mugambe keeko nze akafuduka ebigevu munda nyeze essimu omugaba tawanda byokya amani yanfaako muganda wange mwannyina zinnabira olyangako ku bintu olumpeluppe basulwamutwala luyina ennooma yali muyembiwa nnyo naye kati olumbe lwamutwala byo weebitu ebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abatesi bambwa mu mpalana abafumbo mwetereeze konsitisoni inaye abufumbo wammwe mbateteesa
obukube bwaliisi tulekopata mwatwagala nebbanga kontrakiti ya laafu asengwako mangu wapapaayi oba okyayiza osayininga mangu wa soloni
Constitution yebere muntu tulemo okutamu abaganzi baffe ng'osayininga oba myaka mwenda n'abaana babeeka ekigero kyabwe ebintu bibeere mu buwandiike tulemu okutamu abaganzi baffe nga naawe omukazi osalawo muntu tujja kufumbyayo ku mwaka gukka kasitaguggwako musibulenga oddeyo okulujja weetereeze bwe mujja okumanya valiyo yammwe bw'oba ayagala ddamu muteese oba omutamiddo totawaana mugambe nnyinayo yasayinize omukazi atamwaga omwana wange bw'atambula ekkuba abasiya kyenda balaba kwini bw'atamumanyi munda olaba feeke ng'erippo bakwana yanobe wange eyeewuwo kyacyanca bwofuna ekyala ng'ate nze yantamadda gwatootijja
obukube bwaliisi tuleka okubata mwatwagala nebbanga kontulakiti ya laafu asengwako mangu wapapaayi Chaisa, usaini kama wasuruni
Ebintu byokuwaira byakomadda Abaluno bafumba beri akumpi Obufumbo waluno tebuwangala Kiva kubakazi bobanji munsi Mwobocha atendereza yine tutweto Ato wakabina kagefurwajia Olono tunule bitakutanga ngatono goine bubalirinya Olo wakabina kututye moyo omulange kyaka mugeza weterezi Dawa bakukwata ovulo banyeva pale mwaukanya jambia napi Lwansonga mbera nga mweta mwadda Olo omulabo obako bako N'obutamu wali wa muzimba Ng'omutamiddwa ebibi bizuka tukole ebbanga Oba mwaka gokka olaba kutuka Gumiikirizeeko okumala okukwa Mugambe wamuwe otajjagala Kuba gye bamuzaala anoonya omundi
Obukube bwaliisi Tuleka okubata mwatwagala nebbanga Kontulakiti ya laafu Asengwako mangu wapapaayi Oba okyayiza Osayininga mangu wa soloni
Kwa na wuna Indi kufosero siye na mtu Mazevi yangi mani siru ambetu ndeko kuata. Ebyange bimu yimba mupa mani. Mbeba samulujera nchaia. Abudumula siriansi ndiwe utu. Atamanyi ntegera yenze simu. Aburuga vimu inabai.
Obufumbo kubebwari.